2, 4, 3
namiliki game kama Julius Caesar, nikiwa na magang utaisi ni miujiza. Timberland Black North Face tunatisha, drip so fresh utafikiri Pastor Toby. Kila niki pull up mina pull up kwenye doji, linzi wa kutosha ukinikuta kwenye kochi. Kazi kwenda mbele uko tunasaka noti, quitty of all time wezi chiki kosi kikosi. Tujawa na busara kanyerere, speech nzito sana kama kucha za nyegere. Kikosi cha vijana tunasifa za kelele, kila tukifanya tunafanya mbona kweli. Toka 09 tunafanya bila ngeri, zone after zone tukipita ni kelele. Tuko mawinguni kama liquid pieri, tili za gogana 100k on my neck.
For all time sisi ni ma OGs, yeah yeah. Wezi chiki kosi, we run to the top, wana tuta ni magoti. Sisi ni ma OGs, sisi ni ma OGs, 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 yeah yeah. Sisi ni ma OGs, sisi ni ma OGs, 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 yeah yeah. Sisi ni ma OGs.
So many things tume fight to overcome, mishale mingi sana kutushusha tuwe down. Oh tume iga tutofika at a town, cheki leo sasa tunapita zote brown, brown. Woze easy leo kufika hadi hapa, juhudi ya itajika na kulinda na mipaka. Mishipa ya tamaa nikatupa kwenye chaka, nikafunza kufitunza vewa kubwa bila shaka. Nichi na chongea usifikiri ni utani, nisha wai kutoroka na mabegi dirichani. Wakiuliza uyo ni nani na wajibu nisha ban. Toka tu zamani tumehaso sio utani, tusha semwa ila zetu tuko kimya. Kazi zinaongea iwe funzo kwa wajinga, kiapo nisha apa chikikosi ntakilinda. Leta choko choko unapigwa mida finger.
For all time sisi ni ma OGs, yeah yeah. Wezi chiki kosi, we run to the top, wana tuta ni ma goat, yeah yeah. Sisi ni ma OGs, sisi ni ma OGs, 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 yeah yeah. Sisi ni ma OGs, sisi ni ma OGs, OGs, OGs.